mpya ye Yesu olwazo lwase oyo kwene kutenywede nywede wali wole mbangwa animosa anyweza Yesu ye nange mpya ilimobu wangu zobu sukulume sitani walumba makago
wata
sitani walumbe kanisa
Oh, Yeah.
Kristo gwe muka ogwo bulamu gukulukuta nga guva nze nkulawo enzigi enzigi ezekomera waliwo omugga ogwo bulamu bisuule mu mugga ogwo
Bye.